Asawer no gay go lewru September 2024 sakiraabe don gon dole malfu e mangal budum bismillah modon hedaade studio tamani e min Ousmane Niali Boul e Oumar Waygal gon non do handen e bodu hono gordo da selli
mi selli basu foda yi
jetta jalla alhamdulillah ko wadde hirande hana jengude don gon ton
non biire ten ngattan jungo meden yaade mbosso sembe kabaruji di an ne ngaran halde hono bamde sukabe jukolbe ko nayri bangal police en kanyobe bi noddir sapper pompier be yo temede gonde yeltude wattu juno san gonde juinde kaytaaji muuden yo meden noddirte mini magde en garan halde so bami fa suko fuddi hayaade mittiteden wido on do watta tawana ana tiidi sanne ko buri yode sukabe fuddu kanye sara batam pamrata ko nayri bangal birki sembe celde en garan halde on coupe caf stade du malien de bamako yehi ko noddirta phase des poules di won sembe kabaruji jogi don do kikira hande bi
baro no biiruda le fuddode kabaruji e joingol talke natugo la police e sapeur pompier en ko hitande 2024 fuddi illa chapantati lewru utta yabbenundu
tawedi wido gubede be noddir terroriste en dan gonde wadde bonandaji fewde e bomako kanye ko nande mudum fu micciteni wido bonanda cektido wadi le sappo jeddi lewru septembre yabbenundu fa hande sukabe en gonde yeltude yaade joinoide kaytaaji muuden usu
e bonandaji ka fu wadai fa sukabe jokolbe be hakkilaji mudden bona fa haddo en joinde talke mudden e bidere den fam an ko aissata jara hebinen do fajjitan ko alcise e janaba jallo
damal 6e arrondissement fa nyotoda protection civile sogoni ko le commune djegobo district bamako do temede jokolbe wondi dunjo ndirdo do faaju ina kaytaaji mu em yallan heb wadde concours fa lato police nadu sapeur pompier yoga mabbe ana haltena mem hodun saabe e jidi nadde hem
nana de pola
ngarmi ko nanure dossierji am e protection civile ngarmi ko nanude papierji am mede yidi tawede darnugo leydi am mede yidi gollal police mi nanni papierji am e protection civile gollengala ko batte dum mi mbadta concours mede yidi soktuda wonkiji so mi benni mami wi Allah jaram
alhamdulillah
tawede imadaraji mawdi di jokolbe wondi wadde yalana tawta be do yimbelle do woni police fa yotto sapeur pompier en fu hebugol talki mabbe fa wada odo concours ka wana ko nevi fe yoga e mabbe be min jidi damal chudi sariyaji leedi amendi ka suude fe metti mu en
fiche individuel ni arabe
garmi ko bamde fiche individuel am gila balde didi ndu lewru mi de domun kono mi ronki hebde e be metti e be jobna amin to e beta jidmi ko nadde police joni wadata jonte didi mede ara tribunal do batte papierji am kono mi ronki hebde
mecintinde tam wiide ujinere yimbe warta fa bame ele on do concours police temede joyom waram tawtude e protection civile juingol dossier ngaji di ka timmam nogay joy lewru septembre garondu
sakira be di kabaru fi andon mbahi do bembe ande de do hella men facebook ko kanye compte x sini Allah jabi Alan Jango e Mali yambina yitumo wuri chapande en jagobo e naybo ko hewti ndima ko mudon na hewti hore mudon le leedi meden de sukab jokobe an gonde wadde ima daraji kabaru mun
le dido ima daraji en biyan dum do fudo hudoji le nokkule foro baaji kanye fa yottu pentude le ko nande mudum fu ana le hen fa beedire den famu kedden Ali Cisse
yoro so ana le region Kouchala jokolbe gombe tombe an wondi kanyu en do wadde ima daraji di wawi fu fewde e yambingol yitumo wuri pan jegom e nayoba bantara leedi amendi ana heba balde seeda jom e gondi itture tom hudoji kany e wutaade nukule kewde ngalurende bankas ana le region Bajangara final pide de noddirta tom tournoi grand prix cycliste don donugol negoso wadam to nogay didi lewru septembre 2024 fana mudum yo fa tewtude yalla yimbe dewral ana warta hakune mu em li ngalurende ardotobe le ndudo doddu waram hokkede jenaari nyaloma 22 o hore am segu jokolbe gombe le gallura noddirtaane tum cité de balanza ana wondi kanyu endu wadde ko wayi fu yalla ana labina nokku mum noddirta to place de l'indépendance
don nabtan e yewtere meden minimag mini maga en kala na den hala e haireji wakati kayawaku e sukabe
non wori awo fo fi usu en biyan on do wotta tawan dun yafa fi wakande suko wonde hayad no ko buri hewde mudum fuda tan famrata e sara mudum be so tamu dun debbo so tamu dun gorko wiyama on do wotto du yo wajibi non so ne dan wonde hayade ka sara ber kan wattande do hakkile sanne suko don hani wattande hodo mudum hakkile sabide so haybay tan on do wottan way wofude lawul fa kebe famtar kedden momodou sama seko e jenaba jallo
ne ngulo mi fenchama
waɗi sa'a miɗe mawnanno hooram miɗe feeko tan cikkunomi ko min ɓuri gooto fof hami wiya miɗe neɗa jinnaɓam on sa'a newaki
ko caman dona a korlala kusel
ɗum ɗo e seeda fuu Fati Abbas Diallo mem ɗo haala titalla cukaku muɗum hono makko kanko sukaɓe hoɓɓe ɗiɗo wattuji ɗi na jogi hono ɗeɗo caɗele latoɗo sababu titalla hakkude mabɓe e saraɓe kanoon Abdoulsalam Sanogo moɗo galle to Darussalam to heeɓi dabare muɗum takkude makko e sukaɓe
feere ko keɓmi ko hollude sukaɓam komi sehil maɓɓe komi giɗɗo maɓɓe komi denowo maɓɓe sa'aji ko ma kollaka
kangal
totondirde hakkillaji e hewtude hoolare sukaɓe ɗum ɗum yo dabare e wi dunke en hakkillo psycologue docteur Draman Elhaj Touré holti wiide ɗum ɗo na jeyda e yirwere suka ndennomo dar saraɓeɓe wattani kabar muɗum hakkillo
hakkunde sukaɓe e jinnaɓe newaki on sa'a jinnaɓe ne kaani famde ɓe feere mum ko yewtere tan haɓe fama ɓayri ko hakkunde cukagu e mawguɓe goni ne tiiɗi
kanko psycologue o ne wajo ɗum yo saraɓe teddina sukaɓe ɓe e on wattu goto ɗum ɓe jewtida e dunke en kabaru hakkillo so ɗum hassindinama eɓe dara sukaɓe hettinade saraɓe yalla pati fe ɓe jakkuteji muɗum e ley ko warata
ko saabi debbo ana hani joɗade hedde fotire muɗum fa ɗo tili defude yo nafa galle fuu noon e baru ɗum holita wiyede
noon jaati kanko noddirteɗo Bala Fani andanɗo kabaru fina tawa nokku noddirteɗo joyilanomo wiiri o wiso debbo ɓami fa saggini fotire muɗum hana waɗade nde sanne fe keɗɗen ko landirɗa e makko dow faccitago Ali Cissé
une femme qui s'éloigne de sa marmite
debbo gudɗitoɗo fotire muɗum ana wawi ñande ko boni tawi anda debbo jiɗɗo yettindemo torda wonko wawi wattude e ñandu makko eɗo fotire makko tawi andal makko fuu wala
souvent qu'elle n'en est rien du tout
baru kabaru finata heɗum ko kalten haala muɗum hannden
wattu joni e meman ɗum woni hoddu ko wombayɓe ko
a memi ko jawanɓe ɗo andi sanne hoddu
sikke wala leyhini miɗen korsino gaci ɗi sanne fuu fota sono ɗum tawanoma yo gambari noon
joni ka adnaɗo no fondi bonde ni
inchallahu en mbiyan ko heewi ka wayltiki e golleji ɗi noon goori ka fa keɓen faamu honno hoddu worri ɗum woni en landiki kanko inde andite noddirteɗo koola Allah e koola an Bamba galle galle mawɓe wombayɓe to yorto jaato iwata keɓɗen komo sifi dow henno hoddu worri
nenno hoddu ndu sana moƴƴine gaari hirtite so gaari ndi hirtama guuru o liire e nangue so yoori o wadde leggal du ana eko moƴƴinirte hoddu ko so leggal ngal waddama ngal seeki nga waɗe hono laana ni nga waɗe yulande guuru o e kañi e leggal ngal hawrine hono pontugoyni ɗum tuppete so leggal ngal e guuru o hawrita tummunde du so waddama kañum du heelete so heelama keeɗal yuule hen ɗo yulete caggal hoddu nduɗo ɗum du moƴƴine ni won ko hoddu moƴƴinirte nenno hoɗum hoddu nafata ko hoddu nafata de so pullo ana sudda na so jando ana sudda tawi jaaru yiɗi so sayga laare ana e hoddu so tawi gamba ana e hoddu nenno so wiyama a fami gambari jamɓe jeeyi sayga laare ɗum yo fulɓe jaaru ɗum yo fulɓe ɗum woni ko pammi e andumi e mooɓe amen
ɗum naɓatan e kabaruji haro calɗe aya baro ustade malien heeɓi yettade phase de poule coupe de la confédération africaine
noon jaata wofoy fe mbiyen wakkati nde fedde nde noddirta panes ville ɗum woni fc jeyanle fedde libéria wakkati nde finoɓe baddu gorsoɓe keɓaynoon baddu nde nokku noddirteɗo ɗum woni moro wiyato kamɓe ɗu nde birfitiɗo bamako ɗo tama ɓe mettama sanne stade malien de bamako wattiɓe baddi tati kamɓe baddel gotel ɓe keeɓi ana hollite wiide ɓe jeeyi phase de poule ɗum woni koɓe noddirta coupe de confédération africaine
baro a jarama ɗo kadi ɗe kabarujiɗi
sanne Ousmane Niali Boule min jootima sanne min jooti kala heɗiɓe wattu joni studio tamani fo min mbiya sukaɓe fati ɓe jeeya fewi nokkonnoɓe andirno ɗo e seeɗa yewtere meɗe noddirten tous o guere nden wara so lanɗo jeeɓe a waran kawrita e maɓɓe